kulankan waxaa isku hirka dhismo kaabayaalka dhaqaalaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ay hagaaban gaabaday wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta Koonfur Galbeed yaa wayba la ka gobday magaalada Baydhabo ujeedka kulanka iyo waliba uu sahay iskiirow ka lansoo biyo hay'ado ka shaqeeyo arrimo kaabayaalka dhaqaalaha ee Koonfur Galbeed waliba kulanka ku qayb galay wasiirka wasaaradda howlaha guud dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Saraakiil ku dareertay hay'ado qaybtu ku hay kulanka iyo kambaniyalka ka shaqeeyo deegaanada Koonfur Galbeed Abdullah Sheekh Hussein agaasimaha guud wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Koonfur Galbeed iyo wayba uu san koreentii faafayeen ku biyay ujeedka kulanka
wasaaradda howlaha guud dibriska iyo guriyeynta ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ee may qabatay kulan oo muhiimadiisa ah in isku xir lan soo bi hay'adaha may buuha ku shaqeeyo arimaha kaabayaasha dhismaha kaabayaasha marka in kulankan muhiimadiisa marka may buuha in oo lahaniis aruri dhamaan baatanarada kalug le arimaha kaabayaasha in baatanaradaas markan nagadeen hay'adaha oo qaramada midoobay ama hay'adaha oo international NGOs ama nagadeen haan localke ama shirkadaha oo may la raay in qandaraas leeyalka hooyoon dhismooyin ku shaqeeyo muhiimada uu marka kulankan kulayna may buuha in uu abuurna madal oo linka tala gali dhamaan waxyaabihi oo la xariir kaabayaal inin la kamiday in hadii ilaahay era meelulinis kishana meelas markan sidii tayadiyo ee kormeersho ee in walwalba oo design gareeyaan luku ku war qab lahayd may buuha la abuuro in may ADAD may buuha an kama hadnagay hay'adihii barnaamijkan may buuha yoona ha ajiibay han wal qayb gali insha Allah may rajayaan hoolagna in may buuha una ka guuleysana
dhanka kale wasiirka wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Dr. Daahir Cabdi Cabdullaahi wayba uu ku hadlay muhiimada kulanka uu soo ku qayb galay halka kala dardaarmay iyo ka dadaalan sidii lam hormaray lahay kaabayaalka dhaqaale ee Koonfur Galbeed Soomaaliya
guud ahaan infrastructure from top to bottom hoofadaas mid raayshay in barial soo nagatay wal qala walaagi dhismaha ka saabsan hadii naga taqo shaqo walaan wax dhisay kan hadii naga tamad raayish in wal qos sustainable ee la dhisaa waxa jira nagada wasaaradda oo hoos ku waysay barnaamijka ee wasaaradda oo marka way rajay insha Allah in oo mad raayish sidii la shaqay hay'ado la azumi at least ka hadba la wadaayo laakiin si wada doonadii la indin wala fadaan mad raayish oo Allah wala infrastructure ka saabsan plus mad raayish in shelter ka ini oo madaraysh ina walnada amsoo dawladdu wada ogtay in nagaan annagan wal oo meelo shilay ku wado oo nan war soo falgal tusaale sidii gaad golaha wasiirada markii la fadhiyay hadii la bool gurul dhisaw oo shelter uu leeyahay ama bool gurul dhisaw lan kal war soo way wasaaradu way ee madaraysh lan inta institution ka shaqeeyo ma UNHCR may waraysaa way may waraysaa hay'ado kale oo isan madaraysh shaqada san contractiga ama madaraysh la shaqeeya san wasaarad kool bidii la wasaaradda howlaha guud ma ku saasraatay may qasabtay in oo nina sheeg madaraysh guud ahaan walaal wala infrastructure ka saabsan oo ku mid in shelter ka marka horta isaa san ogaatay in faa shelter ka la sheego way la kiyaaba in oo san adduway ku bid laaway esartan oo shelter lay dhisaanay shelter lay mashquul ku leena dadku may falaayeen in isan sartan ma madaraysh saas u gaada insha Allah kulli bidii la azumiyatan ka deer waayti inta kale waa may leeyna wasaaraddu hadii ibaan wada doognay wala hoob hadda bilaawti wasiirku iyo wasaaraddu soo fadhiyeen ka baad oo ka shoo tabad wana qoto geega saanta jeeyo saanta jeeyo way marka ciidanka maasintii saantii san sheentay laakiin way weedasana walaan warno go'aan
kulankan oo ay wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta Koonfur Galbeed ee ka goobtay magaalada Baydhabo ee iskii hiroo lan soo biyo hay'ado ka shaqeeyo arrimo kaabayaalka iyo dhaqaale ee Koonfur Galbeed